DJ Tasi hapa, call me talent survivor sinister, nyota wa mchezo, that's why. You are.
On FM, where good is bad, and bad is about as good as you can possibly get.
Magic FM.
Ni mpaka saa tano za usiku katika show hii hapa. Sikiliza mziki kutoka ndani ya Bongo. Karibu sana kupitia 92.9 na ukiwa pande za Mtwara pia 92.9, Mwanza 101.7, A Town 98.6, ukiwa Morogoro 98.7. Karibu katika Bonge la Show kwetu Flavor. Ite KWETUFLVA. That's why. Dodoma tuko pamoja kupitia 93.3. Au sio Magic FM Radio Station. So ndio ume uko around now na umeongeza sauti ya radio kuweza kusikiliza mzuko kutoka ndani ya Bongo. Leo Jumatano dakika ni 44 hapa inakuwa ni 45, lakini leo Jumatano nina jamaa anajulikana kama Black Rhino, pia na mwanamuziki ambaye anaishi pande zote mbili Tanzania pamoja na Sweden, namzungumzia Dati, yuko ndani ya nyumba. So tutaelewa mengi zaidi kutoka kwake ambaye anafanya muziki wake kuweza kupromote staili ya muziki ambayo anaofanya na kufanya baadhi ya producers kutoka Bongo pamoja na madirectors kibao kutoka ndani ya Bongo Dar es Salaam. So tutazungumza baadaye kidogo, lakini kwanza tusikilize kazi yake kwanza, nitarudi nianze kuzungumza naye. Bado tutabonga na Black Rhino ambaye yuko ndani ya nyumba pia. Au sio? Hii hapa ni Kwetu Flavor. Ite KWETUFLVA. Kwetu Flavor Magic FM with me DJ Taz. That's why.
This is Magic. Morogoro.
The 10 gear, Morogoro, 1 hour. What you wanna car? What you wanna car?
Anaitwa Dati, yuko ndani ya nyumba katika show hii hapa ya Kwetu Flavor Magic FM kutoka Dar es Salaam. DJ Tasi hapa mpaka tano za usiku ambao tutakuwa tunasepa hapa studio. Jumatano kama leo inakuwa kama vitu tunaiwaza kuweza kusikiliza mziki mzuri. Dati, mambo vipi?
Mambo poa.
Uko fresh kabisa?
Niko fresh. Vipi naye?
Babu kubwa kabisa, mambo yanaenda lakini.
Kabisa. Mie tena. Mambo yanakwenda.
Okay. Mimi nikukaribisha sana kwa moyo mkunjufu kwa mara ya kwanza ndani ya show hii hapa.
Thank you.
Ya Kwetu Flavor.
Thank you.
So unataka kuongea lugha gani?
Kiswede. Nataka kuongea Kiswahili,
Kiswede.
Kizungu,
okay.
Nachanganya. Ndio.
Kiswiden.
Kiswiden, utaweza?
Mimi.
Eriedo.
Ni ngoje.
Duklare.
Tukisema uambie mambo vipi wa Tanzania kwa Kiswiden, unawaambiaje?
Hey humode.
Hey, ano.
Hey humode.
Tanzania.
Kwa Tanzania?
Yaani unaunganisha ile hey
humode.
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 Humode. Enizi. Kama kichina.
Humode. Hure.
Karibuni, unawambiaje?
Welcomen.
Welcomen.
Yes.
Pesa, yani hela?
Pengar.
Pengar.
Yo we you, eh?
Pengar. Nataka pesa, unawambiaje?
Jag vill ha pengar.
Jag vill ha pengar. Jag vill ha pengar.
Jag vill ha pengar.
Jag vill ha pengar. Yaba ni Kwetu Flavor Magic FM. Huyu hapa ni Mtanzania ambaye anafanya kazi zake za muziki akiwa Sweden, lakini mara nyingi sana huwa anajaribu kuja hapa na kutembelea, lakini mengi mimi nataka niyajue kutoka kwake. Kwa mara ya kwanza ndani na Kwetu Flavor, Watanzania wamekaa chini na kuweza kumtega sikio wanazungumza kitu gani.
Yes.
Dati.
Yes.
Mimi nianzie katika kazi yako hii ambayo umeifanya,
mm-hmm,
ya muziki, mm-hmm, wako huu ambao umemchukua producer ambaye alishawahi kuishi hapa nchini,
yeah,
Tanzania. Namzungumzia Fundi Samuel.
Yes.
Fundi Samuel ndio kaitengeneza hapa ngoma, lakini aliitengenezea beat akiwa huko Tanzania au mkiwa naye Sweden?
No, nilikuwa naye Sweden, mm, ila mimi sio kuingia studio naye. Unajua na Gothenburg, mimi na Stockholm, cuz ni city,
mbali,
ni mbali.
Kama muda gani unatumia kwenda kule?
I don't know, maybe 4 hours something.
Kwa
masaa, masaa nne, kama kitu kama hivyo.
Ah, ni kama kutoka hapa unaenda laba Dodoma hivi.
Da, sijui pengine hivyo.
Okay.
Yeah, kwa hiyo unachukua muda kidogo. Kwa hiyo mimi sija kukutana naye, ila nilijua kwa mafundi Samuel ile shaka kuishi Tanzania na shifanya kazi zake Tanzania sana,
mm-hmm.
So nikaamua kwamba I wanted, nilikuwa nataka producer ambaye atanipa kidogo mix of European alafu mix of Africa. Ehe. Nikamtafuta nini, akanambia mimi niko safi. Mimi nzani niko Stockholm. Tukaongea kana sema kana mimi siko Stockholm. Kwamba hata tizo. Today is internet, yeah? Kwa hiyo he sent me the beat and then tukaanza hivyo, akantumia track. Nikamwambia nimependa nini, sijapenda nini, akantumia different examples. Tukaenda hivyo hivyo, tumejenga beat like for a long time before mimi ka lay vocals and then ka lay vocals and then akarudi sasa kujengea sasa with my vocals.
Ah, na uko na recordio wapi hizo vocals?
Niko na recordio studio nyingine kabisa, yeah.
Afu unamtumia mimi anaenda kufanya
eh mimi namtumia vocals zangu yeye yeah, anafanya mixing kule na master
kama data
yeah.
Si ndio
yeah.
Afu yeye anafanya master
yeah.
Kila kitu
yes.
Okay, baada ya hapo ukapata kitu gani kipya kuja Tanzania ambacho unatakiwa kufanya zaidi? Mfano umepiga naye ngoma kuja hapa Tanzania kwa sababu umejaribu kuangalia sana Afrika zaidi na kuwekeza mziki wako hapa Afrika. Wewe uko Europe. Afrika kuna nini kwa nini unataka kuwekeza zaidi huko Afrika?
Kwa sababu one cha kwanza mimi ni Mwafrika. Fanya ufanyaje mimi ni Mwafrika.
Okay.
Whether mimi naka Sweden, naka Japan, naka Mwafrika ni Mwafrika whether you accept it or not eh.
Okay.
Mimi nikienda kule watu wanaweza kusema mimi nikija huko utasema mimi mzungu lakini mimi kwa kule I will never ever ever kuwa mzungu. Mimi siwezi kuwa mzungu kwao. Hawata okay. Accept hata siku moja.
Lakini,
so mimi mziki like why mimi kuja kuifuata huko sababu naona tunaendelea tunaenda mbele siku hizi si kama zamani kwa hiyo na mimi I want to be a part of that movement nataka kuona tutafanya nini what can we do better what can we do to wende faster huko mbele kwa sababu lazima tu compete sasa hivi na Nigeria achana na Nigeria achana na Africa we have to compete with the world so
kuna kingine mimi nimekiona kwa sababu ni rahisi sana kuweza kufanya kazi zako za muziki ukiwa Europe
yeah.
Why unataka kufanya urahisi ukiwa Africa kwa sababu Europe mimi nahisi hivyo kwa sababu kuna pesa mingi sana hata ukipiga show maandalizi yanakuwa makubwa sana tofauti na Afrika. Kwa nini unafanya promotion zaidi kwa Afrika lakini kwa Europe ni aje au inakuwaje?
Promotion nafanya pia Europe, nitafanya pia promotion Europe ila nimeanzia Afrika kwa sababu nimeshukia nimefanya video Afrika. Kwa hiyo nimeanzia kwa Afrika. Track mimi nimemaliza ku record and everything. Mimi nimepata track yangu mastered and mixed. Mimi niko Tanzania tayari. Kwa hiyo then tukafanya video and then promotion tumeanzia hapa hapa kwa sababu mimi niko hapa.
Okay.
Ile promotion nitaifanyia pia kule nikishuka.
Okay.
But the reason why mimi nimeanzia huku is because one mimi ni Mwafrika, two I can do things over there. Like what am I doing for my continent or my country? Wala. So I have to come back from where my roots are. They say you don't know where you're going until you know where you're from, eh? So lazima ni nyumbani niangalie what are we doing here and then I can go over there and do things over there. Ila maswala ya hela, yeah. There's money over there, but there's money over here as well.
Okay. Sawa. Lakini mimi nikiangalia kwa Europe na muziki ambao tunaufanya Afrika. Uko tofauti kidogo
sana
na jinsi umekuja kupromote muziki wako umeimba
yeah.
Kiingereza
yeah.
Lakini kwa baadhi ya Watanzania watauliza kwa nini ameimba kwa kule why promotion anakuja kufanya kwa Afrika sawa Afrika wanajua Kiingereza pia lakini kwa Europe ndio zaidi ya style ambayo unaifanya mfano wa Tanzania unaweza kaimba Kiingereza zaidi alafu mtu akaimba kibonki Kiswahili aka hit kubwa sana lakini wewe ikashindikana kueleweka hapa ikaenda kueleweka huko kwa Europe
yeah.
Na hapo ujefanya hata promotion kubwa kama nguvu ulivyoiweka hapa Tanzania kwa hilo wewe unalionaje?
No, kwa sababu mimi naona always like mentality unajua tumefunga kitu tunasema mimi kama haongei Kiswahili basi mimi sielewi. Ila mbona nyimbo za Chris Brown tunacheza ama Justin Bieber mbona tunaisikia? Mimi naisikia sorry kila sehemu. Tunaicheza na tunaelewa tunaifurahia. Yeah. Kwa hiyo for me mimi sichukuliagi hivyo. Mimi nachukulia hata mtu akiniambia what kind of music do you do? I don't do any kind of music. I do music period point in the blank. I don't do pop, I don't do rock. The same thing nikiimba siwezi kusema why mimi siimbi kwa Kiswahili. Nitaimba ambaye nitachukifeel eh. Ila because mimi Mtanzania na najua Kiswahili of course nataka nitatunga nyimbo ambayo kina Kiswahili lakini siwezi ku promise kama kila nyimbo yangu itakuwa na Kiswahili because mimi naamini kama Kiswahili wanaelewa and good music is good music period.
Okay. Video ulikuja umeifanya na director Alfani
yeah.
Nini kilileta utofauti wa kuelewana kwanza alafu baadaye mkajikuta hamko sawa kidogo mara mmeelewana katika upande wa video na nini ulikiona kigumu kwake na yali kiona kigumu kwako ni kitu gani mpaka mkaja kutengeneza video niambie hizo
okay.
Picha hizo ambazo zilizokuwa
okay.
Zina communicate kwa sababu wewe ulikuwa kumfahamu umeambiwa tu ni huyu hapa lakini baadaye ukataka ufanye naye video na ukataka iwe hivi kwa sababu tunawasiliana
yeah.
Yeye ugumu wake ulikuwa wapi na jinsi alivyokuwa anakuelewa au wewe jinsi ya kukuelewa au kumuelewa?
Okay, kwanza I was a bit worried kwa sababu mimi simjui na sijui wanafanya kazi vipi na sijui wana communicate vipi na pia sio na communication kidogo like hapa is like hopo hopo unajua 2020 you know and I'm like sangapi mimi nataka exactly point and exactly times kwa hiyo ni kwa kidogo difficult ila mimi I had to adjust because when you're in Rome do what the Romans do eh
okay.
Kwa hiyo ni adjust I think for him yeye alivyoniambia kwamba difficulty yake ni mpa challenge because alipata track and they usually like ipata ile track by one day anasikiliza ile nyimbo kwa mfululizo and then anajua kabisa video itakaa vipi. Yeah. Mm-hmm. Ile track yangu anambia nilipata difficulty because yani nasikiliza and it's a big track and I sikujua nifanye nini. For the first time sina idea. I didn't know what to do.
Okay.
Kwa hiyo kanambia nikampigia CBH. Nikamwambia bwana mimi na track it's a big track. I don't know sijui sina yani sijui nifanye nini. Yeah. Kwa hiyo CBH akampa mimi na idea flani and then from there wakajenga. Kwa hiyo ilikuwa challenge kwake. And then challenge ya pili I think ilikuwa kwake kwa sababu mimi nilikuwa na time. Time yangu ilikuwa ndogo, mimi niko hapa mwezi mmoja. Kwa hiyo bila fanya kazi zangu kwa haraka. Na pia ninaambia hakuwahi kufanya kazi na msanii ambaye anafanya anavyotaka yeye kuanzia mwanzo mpaka mwisho.
Okay.
Kwa sababu mimi tulipoingia location I was like unajua tume shoot kuanzia jioni, I mean after like afternoon, hata si jioni, afternoon mpaka asubuhi, saa moja asubuhi. And then mimi nikamwambia kwa sababu kuna day 2. Nikamwambia uko tunalala masaa mangapi? Tunakutana saa ngapi tena? Akasema du mtoto shughuli, you know. Like ilikuwa nataka nilale tu masaa matatu alafu tuendelee na kufanya shooting. Akasema du mtoto huyu.
Wote mmekesha, wote wanaosikia.
Wote tumekesha.
Dancers wale.
Dancers tumewatoa na mapema, unajua?
Waliondoka mkabati.
Yeah.
Party zingine zilikuwa za kawaida.
Ya za kwangu peke yangu. Ehe. Kwa hiyo dancers tulijaribu kuwatoa kama saa 10 hivi.
Usiku.
Asubuhi hiyo tena. Saa 10 tumewatoa ma dancers, tukawa baki sisi wenyewe. So me is like mimi huyu mko kazini, I forget everything, I forget to eat na saa kula. Kwa nchoni mi a focus and kwa hiyo naona kapata kidogo kama like shock, I'm so dedicated to my work. And then for me I think my difficulty was like ndio kama nilivyokuambia like kuelewana, like communication skills, because mimi na like I like to like next week tunafanya saa fulani. Kwa hiyo ilikuwa for me adjustment.
Napenda kitu kama hicho.
Yeah.
Ili kiwe kweli.
Kwa sababu mimi nini kule tushazoea vile. Kwa hiyo mimi nikajaribu
kufanya mambo kama ya kule kuyaleta.
Yeah, ila nikaona haiwezekani. Kwa hiyo mimi nikapata challenge kidogo. Lakini imeenda, nimejust, I had to adjust. Yeah.
Ah, kumbe kule saa 3 ni saa 3 kweli.
Saa 3 ni saa 3 kweli. You don't come to a meeting like ukija saa 3 na dakika 5. Umechelewa vibaya sana. It's very disrespectful. Like ni kama umemkosea mtu heshima, unajua. Like ukija saa 3 na dakika 5 umechelewa. Like you have to
announce. Meeting ni saa 3.
Kama ni saa 3 ni saa 3. Saa 3 umeshafika, umeshakaa, umeshaanza na karasa za kalamu.
Meeting ni saa 3 lakini pale ufika saa 2:30.
No, like 10 minutes before, ma 5 minutes before. Lakini huwezi ukafika 5 minutes after.
No,
haipendezi.
Kwa kule hivyo, lakini kwa hapa unajua ndio tofauti.
Kwa hapa, you know, like, ni kama mimi naambia jamani lazima tuwai. Ina noma, traffic, unajua. Naambia kama traffic, unajua mnatoka na mapema. You know? Mnatoka na mapema kama unajua kuna traffic.
Hiyo traffic itakupa jam kubwa.
Yeah.
Unaichukulia zaidi itatukupa jam lisali moja. Utasema tuende lisali moja na nusu tuwa barani.
Yeah.
Lakini ile time ambayo tumeambiana na jamani kama vile kuwai ndege, si ndio?
Yeah.
Nikwambie
time flani ni time flani.
Check in ni saa 9 usiku.
Yeah.
Wewe hapa reporting time inabidi ufike saa 7 usiku.
Yes, na ukichelewa umechelewa.
Chelewa kwa sababu kuna ndege zingine zinaachiana.
Yeah.
Ukizidi kukaa hata kama mnaondoka saa 1, ukikwambia njoo saa 9, wewe nenda saa 1.
Mimi nakumbuka lakini nilikuwa namwambia mtu like anambia oh, nilikuwa naongea na simu kaambia oh, next week I have a meeting. Na meeting saa 3 o'clock at this place. I can never but how do you know that? How do you know what you're doing next week? Unajua vipi unafanya nini next week? For them it's like unaweza vipi kupanga next week sa friends of friends of friends mitafanya exactly each night 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 night. For them it's like lakini it's a good thing. Unajua kule naona kama tunaji stress. Lakini haina maana tunaji stress kwa sababu tunakimbilia nini? Here I think sometimes you know it's good. Tuna relax kidogo tuna.
Kwa hapa.
Kwa hapa.
Kule wa relax iko.
Yeah, mtu anakuwa kidogo tense. Unajua kila mtu is like depression inakujaga hivyo, unajua eh?
Depression.
Depression inakujaga hivyo. Unajua kwa stressed and then you get like unaanza na pressure hiyo hiyo pressure. And then pressure and then depression. Yeah, kwa hiyo unaanza hivyo hivyo stress.
Kwa hiyo na mimi hata nikiishi kule Sweden nitabadilika tu nitakuwa vile tu.
Lazima kwa sababu nini eh? Kule hata usema una appointment eh? Hapa nakumbuka mimi nilifanya operation Jamaica. Akaniambia daktari kama at 8 o'clock. Njoo saa 2. Nilipofika saa 2, wallahi sikudanganyi, watu 200 wamepewa time hiyo hiyo saa 2. Unaweza kwa mimi tumekaa pale mpaka usiku. Kwa kwanza saa 2 asubuhi tumekaa mpaka usiku. Yaani mpaka saa 12.
Kwa nini nakukwambia wewe uje saa 12?
Sasa yeye anakuambia saa 2 and then sasa unapata namba ukifika pale. And then pale namba zinapungua mpaka iwe time yako. Ila kule Sweden ukiambiwa saa 2 ukichelewa dakika 10 appointment yako imekwisha.
Dakika 5 2 angalau.
2 it's okay. Ila pia umekama umemdisrespect, umevunja heshima kwa sababu yeye ikifika ile saa 2 anashuka pale anakuambia dati kama, time yako
kama haupo,
kama haupo anaweza kachukua wa pili. Na sasa kama umekosa bili na kusubiri unachajiwa, kwa hiyo utamlipa. Umeenda hospitali ujaenda utamlipa tu. Na si kama huku unajua mtu mtaja jina nikamwambia Mwajuma, 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 Mwajuma na kafi eh. Kule tunaendana namba. Kwa mimi kibuka point tunaendana na namba zangu. Ina maana kimeta kama sipoenda nikafanya madhara nisiende kabisa. Bili na subiri nyumbani. Kuna barua na subiri.
Acha ba.
Kwa hiyo unakuwa mtu unakuwa kidogo.
Heshima unaishi.
Yeah, unakuwa unafollow the lifestyle. Ila lakini is I'm not saying it's a good thing. Pia Africa it's a good thing to relax. Unajua hapa watu wako happy. Mtu anakuwa hana kitu lakini yuko happy. Na kuna something hapa tunafanya ni right, kule tunafanya wrong.
Kule
unatamani
hata kule sheria zibadilike.
A little bit. See exactly and ndio kama hapa saa 2 iwe saa 4 no. Lakini a little bit sometimes si vizuri kujistress sana kama
kule. Kama kule.
Yeah.
Okay, turudi kwenye muziki zaidi ambao tulikuwa tumejikuta tunaongea kwa Alfani, tukajikuta tukaongea stories za kule. Au sio? Turudi katika muziki ambao anaofanya Dati. Umefanya collab na wasanii wengapi ambao sisi hatujawasikia, ambao au wengine tunawafahamu, hatujapata muziki wako ambao uko studio unapikwa?
The one that my nazo kusema like ni msanii na ni producer na mai mkubwa, it's Nicki B.
Nicki B.
Yeah.
Okay, I'm a producing ngoma gani na ngoma gani?
I'm a producer Turn the Tables, Hooray Hooray, By My Side, in
no,
Jamaica.
Hizo ni ngoma zako.
Yeah.
Ambaye producer aliproduce msanii gani ambaye ame hit katika duniani hapa?
Huyo ni Nicki B ndo nakwambia ame
what do you mean? Nicki B a produce.
Oh wow. Ka produce nyimbo za Sean Paul kibao, ka produce nyimbo za Craig David, ka produce nyimbo za Lily Allen, ka produce what is our Jamaica kina Mavado kina nani wote
yumo.
Yeah, he's a big producer.
Umesha kuwa na plani za kufanya collab na wa Jamaica pa au watu wa Europe au Marekani?
Yeah, unajua actually, unajua industry inakuwa ndogo eh. Kwa hiyo ukishaingia unakuwa unajua watu wengi. Mimi ku Jamaica like naweza nikahesabu wale watu ambao mimi siwajui. More than yani kuhesabu watu siwajui ni rahisi kuliko ni watu ambao nawajua. Kwa sababu wengi wanakuwa wanajua, alafu Jamaica iko very very small si kama hapa Tanzania. Kwa hiyo I know most of them and most of the producers ambao mimi nawataka kufanya kazi nao na access nao na ongea nao. Ila haijaanza tu ile tufanye kazi. Unajua kwanza unaanza na friendship, you have a relationship and then one day kitokea opportunity itatokea.
Okay.
Ila wako a lot of them yeah.
Ila bado hujaanza nao kazi. Ni wewe.
No, sianza na there's one ambaye mimi ambaye nilikuwa namtaka from years back, my first single. Nataka kufanya kazi na Tony Sidikelli. Sio kama unafahamu.
Tony Sidikelli
ambaye.
Oh, Tony.
Yeah, Tony Sidikelli.
Yeah.
He's like yeye ndo anaproduce nyimbo za Shaggy, za kina nani, Brickenless. Kwa hiyo ni mtu ambaye nimemtafuta sana.
Msanii wa kuimba naye sasa. Tunazungumzia sasa
mtu msanii wa kuimba naye
ambao umempata kuweza kumpa featuring.
Kwa Tanzania?
Kwa kule sasa Europe ili wewe umesema unaimba vyovyote kunataka kutangaza muziki wako Afrika na kidunia. Ndio,
kwani
umekiangalia kule kama wasanii wetu hapa Bongo wanasafiri kwenda kutafuta collab nje.
Okay.
Si ndio? Sasa wewe uko ambao una uwezo una access nao na kuwapata. Nini ambacho unakitoa kwao kutuletea sisi kama featuring ya ngoma ambazo umefanya?
The one I would like to do ni moja na Swedish ambaye anaitwa Adam Batiste. Ni producer pia Sweden.
Ni msanii
kwanza. Alafu akatoka yani he's been in the game for a very long time like 20 years. Kwa hiyo alikuwa very big group yake wakati ule. Sasa hivi anafanya more production lakini pia anatoa nyimbo.
Anaimba kwa Swedish au Kiingereza?
Anaimba kwa Swedish na Kiingereza. Yani group yake was a big group like in English.
Okay.
Sasa hivi anaimba kuna nyimbo yake ilitoka sasa hivi ilikuwa kwa Swedish. Ila ni producer very very good producer, alafu yuko very very intelligent. Mimi napenda kufanya kazi na watu intelligent.
Nani mwingine ambaye unataka kufanya naye kama collab?
Ambaye
unatarajia, nani unatarajia? Kwa sababu ukiwa unafanya muziki na vitu unavitamani kufanya kumpa collab mtu fulani aingie hapa.
Unajua I don't have a lot of desires to do a lot of collaborations with people. Like I think unajua ukisikia nyimbo eh utajua like hapa huyu fulani ana fit. Fulani ana fit lakini I don't have a desire to do like collaboration na fulani. Naweza kusema kwa Tanzania Jose Chameleone, kwa Afrika Jose Chameleone.
Jose Chameleone.
Yeah.
Umeshaanza kuplan naye?
No, ila tuna unajua alivyokuja ga Sweden ni mtu ni rafiki yangu sana. Kwa hiyo alivyokuja ga Sweden akaniambia tulivotoka show nini? Wakati na hang nini? Akaniambia let's go to the studio. Ila kule si kama hapa. Kule unajua tunaenda na appointment, uwezo kumpigia mtu simu kumwambia fungua studio yako sasa hivi, ilikuwa kama saa 6 usiku.
Yeye alikuwa hana appointment.
No, ilikuwa sisi wote hatuna appointment, hatuna studio ya kuingia. Kwa sababu huko unajua naweza nikapiga, "Oh, vipi mshikaji, mshikaji, ingia studio, tufungue studio." Okay, tunafungua studio. Ila kule lazima book like, okay, Ijumaa time flani mpaka time flani mimi na book studio. Time flani mpaka time flani mimi na book studio. Kwa hiyo anakuwa mtu mwenye studio anakuwa anakuja kufungulia. Kwa hiyo uweze kupiga pale kwa pale ukasema unless una home studio mwenyewe. Yeah, kwa hiyo ikashindikana sisi kuingia studio, lakini tukasema next time akija we have to go into the studio.
Ulivyokuja hapa kwa nini kumpandia Uganda na kuuliza labda atakuwa wapi umfuate? Okay.
No, alikuwa ku Uganda and niongea na Fred pia ambaye ni tour manager wake. So najua kidogo wako they're doing stuff, they're releasing stuff, wako busy. Ila I will go. Ila mimi right now I was on my own mission. Kwa hiyo kusema mimi nikate mission zangu nikamfuate Camilo tufanye ile collaboration takuwa kidogo maribu my own things. But I will definitely do come a time where I'll go and see him. Okay. Ilikuwa kwanza plan ilikuwa hivyo lakini time.
Okay, kwa hapa Tanzania. Nani umeisha mapproach katika kufanya naye collab? Maana tunataka tuukuze huo muziki wako wenyewe. Na usambaze sehemu zingine kwamba wewe unatoka Tanzania. Sasa unafanya labda collab na watu wa kule na maana wewe tunajuaje jinsi kutoka hapa Tanzania unampeleka nani kule akasikike naye pia? Mtanzania ambaye ni msanii.
Na ambaye sasa nimefanya naye is Linux. We started on a demo.
Nimesha fanya demo.
Yeah, we started on the track. Lakini ile tuyamalizia, lakini to miss out on a track is our very 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 nice track. It's a fun track. I'm going to enjoy it. Lakini ambaye I would appreciate to do a track with is Barnaba.
Barnaba. Bado approach.
No, I haven't approached him yet. Ila will approach him. I'll approach him. Only the thing is like the industry is so small. You know, he's like you know everybody.
Yeah.
So okay. I'll approach him.
Okay, sasa hivi hapa video yako inaitwa Can Do ambayo ni ngoma ambayo umetoka kusikiliza.
Yes.
Video yake ni kwa mimi nimeiona ni nzuri sana.
Thank you.
Nini nini unaenda kuotuonyesha kule na kujua kwamba kazi za kutoka Tanzania ni hizi kwa sababu tunakutegemea labda wewe unaishi kule Europe.
Yeah.
Na una access kubwa ya kuweza kusambaza mziki wako lakini wengine watauliza video kafanya nani? Unaipeleka faida gani kwa director ambaye amedirect video kule na ili na sisi tuweze kupata watu kuja huko kufanya kazi.
Yeah, ndio maana mimi nimechagua kufanya video hapa kwa sababu ningeweza nikafanya video yangu kwa kule kwa sababu hakuna mtu ananiplania mimi schedule yangu
So tunazungumzia kuhusu kumpromote director.
That's what I'm saying. Yeah. So for me it's like ningetaka kufanya kumpromote mtu Sweden ningefanya video yangu kule ila mimi nimefanya kusudi kuleta huku kwa sababu naona movement za Tanzania sasa hivi they going international. Kwa hiyo na mimi I want to be a part of that movement na mimi sasa nikaleta nikaja kufanya video yangu hapa ila nikienda kule because pia mimi nikienda kule sasa hivi naenda kufanya promo kama nilivyofanya Tanzania naenda kufanya promo. So definitely watu kuniuliza nani kafanya video yako? Oh it's Alfani, Alfani who? You know. Okay. So
kule Europe yote tuseme Europe ni kubwa sana.
Yeah,
na very. TV stations ambazo zinashika Europe zote yote zinapiga muziki. Yeah, video yako itapigwa katika hizo baadhi ya channel.
Yes and no, it's a bit difficult. Si kama Africa. Unajua Africa you have very many local
TV
stations.
Yeah.
Kule we don't have local TV stations.
Huh?
No, there's no local TV stations. There's like Channel 5, Channel 3, and any community kama channels ambazo zimetoka Amerikani tumezinunua tu. Umeelewa? Hatuna yani like local TV stations.
Kwa hiyo Europe kuna channel ambayo ina promote muziki Europe yote.
No, not like so kama nyinyi mnazungumza kama like East Africa nzima. No, sio tuna hivyo.
Okay.
Yeah.
Yes. Anyway, labda lakini tunategemea baadhi ya channel labda watacheza ngoma.
Yes, definitely we're working
lakini
on
sio,
it.
Sio local nyingi vitu kama.
No, we don't have many local, hatuna local radio stations, but we're working on it. Ila unajua kule na huku is a bit difficult. Kwa sababu kule you have labels, you have rules on how you're doing things. Kwa hiyo kuna labels, kuna rules ambazo lazima tukazifuatie tuone like unaenda tatuachia na atatupa nafasi. Ila Marekani kuna kidogo nafasi kama Tanzania. Yeah, kama Afrika. Yeah. Marekani kuna local TV stations. Europe kidogo mebania bania. Ila Marekani kuna nafasi.
Okay.
Yeah.
Tusikilize track yake inaitwa Turn the Tables. Alafu nitarudi tuweze kumaliza interview na Dati yuko ndani ya nyumba. Hapa ni kwetu Flavor. Ya Magic FM kutoka Dar es Salaam. Mimi naitwa DJ Tas. Okay? Tuko pamoja. Fresh zaidi.
This is Magic.
Kwa mimi naweza nikasema ni international zaidi kwa sababu ikijumlishwa na Tanzania.
Yes.
Lakini kitu kimoja nataka nataka kujua zaidi.
Yes.
Hizi nyimbo zote za nyuma, ulishawahi kufanyia video?
No, okay. I haven't done video for it.
Kwa nini sasa?
Kwa sababu akuja opportunity. Unajua kuna long story behind it. Sijui nikwambie ni personal, nikwambie.
Wewe sema.
Niseme. Okay, tulifanya guys nyimbo and then tukataka kufanya video zake. And then tukazipangia video zake kwa chapter to director. Ilikuwa tufanya turntables na hooray hooray. Tuka set date, tuka set budget and everything. Tukaeka tarehe 16 August ambayo ilikuwa birthday ya babangu. And then 2 weeks kabla shooting imeanza babangu kafariki. Kwa hiyo kutokana na hiyo tuka cancel video. And then babangu kafariki Holland. Kwa hiyo ilikuwa tumlete Sweden, tulete maiti yake Sweden. It was a lot of money spent pia hapo. So imeshindikana, you know, like Mungu hakutaka. Kwa hiyo imepita, the song was released and the video was not released, and then I decided like from here I go forward. And that's when I did Can Do.
Nakushukuru sana kwa hilo, kwa kuweza kunielewesha vizuri. Anyway, kitu kingine.
Yes.
Uko Sweden.
Yes.
Wewe ni kama msichana wa kike.
Yes.
Kuna kazi yote ambayo unaifanya huko tofauti na muziki?
Yes, na charity ambayo Together We Stand Foundation.
Together We Start For
Together We Stand Foundation. Okay. Yani pamoja, we stand together. Tuko pamoja. And nilianzia kwa Congo. And then nilipokuja Tanzania, nikasema, you know, mimi ni Tanzania, do something for Tanzania. Nikakaa nikafikiria mwenyewe tu siku moja, kasema mimi, like, unjua mimi sikai na njaa. So, every day mimi ambaye nitakula, pia nitamlisha mtu Tanzania. Yani mimi nilikuwa hapa siku 33. Katika hizo siku zangu, mwezi mmoja, nitamlisha mtu kila siku. And then kakaa fikiria, nikasema, why mimi nijitolee kama mimi peke yangu, wakati nina charity, naweza kufanya kikubwa, Nikasema mimi katika mwezi wangu mmoja, tutalisha watu 100. Kwa hiyo nikaipost, nikaiannounce kwamba Together We Stand Foundation is coming to Africa. Now this is the mission, tunataka kulisha watu 100. And I'm so grateful. Thank you to everybody that donated to Together We Stand Foundation. Kwa sababu tumeweza kulisha mayatima 150.
Okay.
So it was more than the goal. Thank you.
Hiyo charity yako kuna sponsor ambao wanakuwa na ku zaidi wako wangapi?
No, it's not a big sponsor. Everybody is donating. Everybody is a sponsor. So I appreciate everybody ambayo yuko kwenye hiyo nini. Unajua ilianzaga kivipi? Unajua it already started big because your story ambayo ilitoka, ambayo mimi nilianzia, it was about Congo. Ilianzia na journalist ambaye anaitwa Magda Gad. Ni Mwafrika vile vile, ila ameishia nusu Mwafrika nusu Mswedish. Afya journalist waga yuko Afrika sana, andika hizi story. Sasa alivyoandika hii story, kuna story moja ilipost, very long story, iliumiza watu roho, like it became so viral, it became so big the story. Alafu aliandika kwa Kiswedish. Mimi nikamwambia this story imevuruga Sweden nzima, like everybody kashtuka.
Okay.
Kwa nini tumefanya kwa Kiswedish? Mimi nika contact sasa hii magazine, nika contact website, nikaenda meeting na boss, and nakaniambia lazima umuulize journalist mwenyewe kama unapewa. Nikam contact Magda, nikamwambia naomba please ni translate hii story kwa Kizungu watu wengine wapate. Yani this ivuruga Sweden inaweza kavuruga dunia nzima. Why Afrika tunasafa? Why wanawake wetu wanasafa? Kila siku ni sisi tu, why? Kwa hiyo nikaongea naye, akanipa ruhusa nikaitranslate. Kwa hiyo story unaweza kupata kwenye website yangu www.thedati.com, thedati.com. Ukiona utaipata hiyo story. Kwa hiyo tayari pale unajua ukisoma ile story lazima roho itakuma. And so from there nikapata kama ki push flani, kwa sababu yeye alikuwa tayari ashai push. And then mimi nikaanzia charity yangu na push ile. So there it was big, and then now nikaanza kufanya projects zingine, watu wanaelewa what I'm doing.
Okay, kama Dati.
Yes.
Vipi uko Sweden? Wewe ni mke wa mtu au?
No.
Wewe ni nani?
I'm single.
Single.
Yes.
Kwa kule hata una kajamaa kama
kuzafukuzia. No, hakuna mtu anasubiri.
Hakuna mtu. Kwa hata ukikaa huko Bongo una hata pressure.
Hana, sina hata pressure yani. Pressure na mimi unajua tuendani eh. Me and pressure we don't sit together. Kwa hiyo mimi niko single.
Acha bana.
Yes.
Hamna hata mtu kanakusumbua sana kwenye chat nini? Baby,
no.
What's up baby?
No.
Kwa nini?
Kwa sababu sija mwenyewe Mungu anatoa riziki eh. Mungu anatoa.
Sijampata yani, si ndio?
Sijampata na kwa sasa hivi si yani sijampata. Alafu unajua mimi niko so very very busy. Kwa hiyo
utamsumbua tu huyo mtu.
Yani kama utamsumbua, alafu mimi sipendagi kusumbua watu. Mimi ni mtu mpole sana. Kwa hiyo sipendagi kusumbua watu.
Ah, okay.
Kwa hiyo you know. Okay. Kwa sasa hivi hi-fi.
Hapo ulipokuja Bongo hakuna mtu alikuwa anapiga piga vi message bado.
No.
Hamna.
Afu unajua mimi I'm very good at ducking.
Hmm.
Yaani unajua mimi, let me tell you ladies and gentlemen, yeah? If you want to duck a man and you want to friend zone him, just brother him very fast. Action gonna my brother. Ukimtupa tele my brother, ashajua hapa no. Umenuka. Okay, that's what I do.
Okay.
Kwa if I ever brothered you, I'm sorry.
Bwana kuna siku nimekuona unasumbuka sumbuka na simu. Baby, vipi?
Nani?
Nizi, nitakukall baadaye.
Nani?
Wewe mwenyewe.
Lini? Mimi nimesumbuka na simu?
Yeah.
No. Macho yako haya.
Bibi, lile tumbo limepona?
Tumbo la nini? Sasa la we. Tumbo limepona, alikuwa anaumia tumbo.
Tumbo la nini?
No, it was ilikuwa si tumbo, you know what it was? I think kwa sababu niko so stressed, sijalala vizuri. Nitangu mimi kuja na kazi nyingi. Niko so stressed, lali vizuri, alafu kuchanganya vyakula, alafu mimi ndio napenda kula sana. Kwa hiyo mara huko
shukrani. Sasa shavu alitoki sasa.
Shavu.
Shavu.
Si unajua stress. Ukona stress shavu hawezi kutoka. Napenda kula, yani hakuna mtu anapenda kula mami.
Okay. Wewe ni kidogo huwa ni mlevi kidogo?
Si mlevi.
Huwa unaonja onja kidogo.
Naonja.
Unaonja kidogo.
Ila si mlevi.
Ulishawahi kunywa kwa kidogo ikazidi kidogo kwa mtaga?
Of course, kila mtu shawahi kunywa.
Ikazidi pombe ukasema no, si leo nimelewa sana.
Si nimelewa sana. Ila kidogo najisikia kidogo eh? Kama una uko light.
Okay.
Ila sijawahi kunywa nkalewa, kalewa ya sijielewi. Mimi ni mtu ambaye napenda kujielewa. Alafu sipendagi mtu. Yaani mimi sipendagi tu kwa I like control, nataka kuwa na control. Kwa hiyo mimi sipendagi kulewa mpaka sijijui, no.
Kwa kumaliza interview yetu na kuuliza swali moja. Ulishawahi kwenda kwa kutaka kwenda kwa mganga uroge?
Kwa sababu gani?
Nimekuuliza.
For what? No, I believe in God. Stay with God. Mganga for what reason? You know what I believe? Let me tell you what I believe. I believe this is the discussion kwa na rafiki yangu eh. I believe this is the devil's work. Unajua utapata unachokitaka, unaenda kwa mganga, utapata unachokitaka, lakini you will never get it the way you want it.
No, okay.
Unajua always unakwambia unafanya hivi na hivi utapata, lakini usipofanya hivi na hivi itakuwa gaivi.
Okay.
Kwa hiyo it's like always kuna dark, kuna something dark side. Unajua atakupa pesa ila pia kuna watu wengine watakuwa wananyonya.
Okay.
Ila kazi ya Mungu akikupa Mungu haina dark side, anakupa kama amekupa. You know, it's like it's your blessing.
Una kitu chochote cha kuambia wa Tanzania hivi sasa ambapo tunaenda kumaliza interview yako, unaweza kumuita hapa Black Rhino kidogo tuweze kumaliza naye?
Yes. Thank you first of all. Asanteni sana 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 kwa kunipokea. Thank you so much. Follow me on social media. Niko the _ Dati. THE_DATI. Dati. Yes.
Katika Instagram
and Twitter the same thing.
Okay.
And Facebook the Dati. Alafu na ndani YouTube and kani Dati can do. And bless.
Ambo video uweze kuiona.
Yes.
Okay, mimi nikushukuru sana kwa kuweza kuja katika studio za Magic FM pia na katika show ya kwetu Flavor.
Thank you so much and shout out to you DJ Tas for being my brother.
Takutafutia mchumba wa kibongo.
Asante sana.
Unahitaji lakini.
Kabisa.
Niruhusu simu.
Ruhusu.
0715529929 simu mbili tu.
Ah kabisa.
Wachumba unataka?
Kabisa.
Acha bwana kweli. Oya. Pigeni simu mtoto huyu hapa. Hatari.
Can do.
Atari.
Can do.
0755929929 simbili tu.
Can do.
Hilo ndio kama alikuwa anakusikiliza.
Ah.
Eh bana fresh mambo vipi? Halo.
Bana na fresh sio.
Eh kutoka wapi hivi sasa?
Unaongea na Juma na Maluma, anapatikana maeneo ya Kiziani Bagara.
Mtoto wa kike umemmsikia hapa? Anaishi Sweden. Zali hilo.
Hello.
Nimesikia mwanangu
sasa kiroro na mtia mwanangu. Hebu kongana basi mtoto wa kike huyo hatari.
Ah, unajua usipoongea fast fast anakuwa anabweka. Ongea basi kakangu.
Sasa ushamuita kaka.
Ah, sham friends on next.
Hello katika line.
Hello.
Mambo vipi?
Mambo vipi?
Bana fresh kutoka wapi?
Bana ongea hapa kutoka Magala.
Mtoto wa kike huyo hapa.
Bana nashukuru kwa zari nimesikia na sauti nzuri moja mbaya kabisa.
Nikupe namba yake ni niuone mcheki.
Ah kama vipi ndio poa sana.
Mwanzo ni introduce na cheki cheki tu mwanzo ni introduce nijue namba inafaa hi-fi.
Yeah.
Okay.
Ehe. Jieleze bwana.
Na mzee mtoto ungenge any time. Anatema ngeli kila saa, kila saa. Da.
I say, haina mama. Yani, yani sawa tu. Kama ngeli sana tu.
Ah, kwa ni kuachia upige naye ngeli hapo.
Ya, hata Kifaransa.
Ah, kwa ni kuachia upige naye Kifaransa. Ameshaanza hapo.
Bonjour. Ça va?
Bonjour.
Ça va?
Comment ça va?
Ah, j'arrive. Ça n'y a pas.
Pige naye tu ngeli.
Haya.
Pige naye ngeli tu.
How are you, sir?
Napenda sana kazi yake kwanza.
Ah, pige naye ngeli tu bana.
Well, and next, kakaangu hafai. Shoku kaka, show brothers on you.
Nakushukuru sana hapa ni kwetu Flavor Magic FM. Okay, Dati. Yes. Mimi nakushukuru kwa kuweza kuja katika show kwetu Flavor. So na Watanzania wote nadhani watakuelewa. Tusikilize kwa mara nyingine hapa Ken Do Dati, alafu nakuja nizungumze naye Black Rhino kupitia ndani ya show hapa kwetu Flavor Magic FM kutoka Dar es Salaam. Hi.
On FM, where good is bad and bad is about as good as you can possibly get.
Magic FM.